imboye zikaboka Mbirabani ibyo mwumvise Mubabwira ibyo mubona Iyo nibikora Mure indwara zirahunga Impumyi zirahumuka Ibirema bikagenda Mbirabani ibyo mwumvise Mubabwira ibyo mubona Iyo nibikora
Yeah. Yamayugi ngomu gawane ni mikisa yose.